boy, you the boy. Woman I'm ta.
Kusha say drama boy.
Say na ye. Say na ye. Say na ye. Say na ye. Woman hana yo. Say na ye. Say na ye. Say na ye. Mumo yo kwa. Say na ye. Say na ye. Woman hana yo. Mama kuta koyo video. Mayani go singa tungubo, oh oh. Jimenya wacha monsu ya wamanya. Ingeli si sengewe amulekela. Umkhan,
mama.
Umkhan, umkhana you know. Umkhana, umkhan, umkhan, umkhana you know niye usana. Seni nae, seni nae, seni nae, seni nae. Umkhana you. Seni nae, seni nae, seni nae. Kunywa soda merin, kawazile wange nivalinda.
Wayo
kumanya nivaringa. Bula mubabulila kusisinga. Kusin chayi banya ulima muringa. Oh na 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 na. Oh yeah, my lover. Seni nae. Seni nae. Seni nae. Seni nae. Umuhana yo. Seni nae. Seni nae. Seni nae. Inda ile my lover, matwa yengule landi rover. Intu kumbehele gorova, my baby yale furora. Isengona vekurora,